Petro mokwongo 5. Koro an gi wach moro ma adwaro kwayou, un jodongo. Awuoyo kodu kaka jaduong' wadu, mane oneno kaka Kristo sandore, kendo mageno yudo pok kuom duong' mabiro fwenyore. Beduru jokwadh kweth ma Nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuom achune. Kik utim kamano mondo uyudie ohala, to timeuru mana nikech uhero. Kik utimru ruodhi ni jogo moketi e lwetu ka kweth mondo uriti, to nyaka udok nigi ranyisi maber. Eka ka jakwath maduong' obiro, to unuyudo simbo mar duong' ma ok kethre, manyiso ni uselocho. Kamano bende un jomatindo, nyaka uwinj jodongo, kendo un duto nyaka urwak muolo kalaw, kukonyoru e kindu uwegi. Ni mar muma wacho niya,
Nyasaye dagi josunga, to joma muol ema miyo ng'uono.
Omiyo beduru mamuol e bwo bad Nyasaye manigi teko, mondo obi oting'u malo e ndalo mowinjorene. Keturu parruok duto ma un go kuome, nikech oparou. Beduru motang' kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng'ama dongam. Chung'uru motegno kuom yie ma un go, mondo utame, ka ung'eyo ni oweteu moyie manie piny duto, bende yudo chandruok makamago. To ka usenwang'o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng'uono duto, ma oseluongo u kuom Kristo e duong'ne mochwere, noduog chunyu, mimiu teko, kendo miu chung' motegno, koketou e mise ma ok yiengni. En e wuon loch nyaka chieng'. Amin. Andikonu barua machiek ni, ka Silvano, ma ageno kaka owadwa mar adier, konya. Adwaro jiwou kendo nyisou ni mano e kaka ng'uono mar adier mar Nyasaye chalo. Omiyo chung'uru motegno kuom ng'uono no. Kanyakla mar jo Kristo man Babylon, mane Nyasaye oyiero, omosou. Wuoda Mariko bende omosou. Yogreuru gi mos maler mar hera. Kwe obed kodu duto ma un kuom Kristo.